ntombe tanda bafana nizile tiwa na uyakshela le ntombe qhatha bafana ubomqabeli chekawele ichekawele ubomqabeli chekawele ichekawele uyamazu tembeli
Yebo
ngiyamas lentombe thanda bafana
Yebo ngiyamas
izile tiwa na uyakshela
Yebo ngiyamas
izwa bethu uyakshela
Yebo ngiyamas
umqabeli chekawele
Yebo ngiyamas
chekawele
lentombe shela
umqabeli chekawele
Yebo ngiyamas
chekawele
lentombe shela
uyamazu tembelihle
Yebo ngiyamas Yebo ngiyamas Yebo ngiyamas Yebo ngiyamas Yebo ngiyamas Lelo mbeshela baba Yebo ngiyamas Lelo mbeshela
Wangqatha nothushana umngane wami wena Wangqatha nosenza umngane wami wena Wangqatha nomncedisa umngane wami wena Wangqatha nothushana umngane wami wena Yewe nothanda baba madoda Wangqatha nothushana umngane Wangqatha nothushana umngane wami Wangqatha nothushana umngane wami Wangqatha nothushana umngane wami Wangqatha nothushana umngane wami Wangqatha nabande empila nabo
Lentombethanda bafana Nizile tiwa na uyakshela Lentombethanda bafana Ubomqabeli chekawele Ichekawele Ubomqabeli chekawele Ichekawele Uyamazu tembelihle
Yebo ngiyamas
Lentombe thanda bafana
Yebo ngiyamas
Izile tiwa na uyakshela
Yebo ngiyamas
Izwa bethu uyakshela
Yebo ngiyamas
Umqabeli chekawele
Yebo ngiyamas
Chekawele
Lentombe shela
umqabeli